wayengithanda nayo inenkinga njalo mangizoyibona yikho lentombi yami akwasho wayengithanda nayo inenkinga njalo mangizoyibona yikho inenkinga njalo mangizoyibona yikho intombi inenkinga njalo mangizoyibona yikho Nitolo dade wabintomba ikise mashende nayo Inenkinga njalo mangizoyibona yikho Nitolo dade wabintomba ikise mashende nayo Inenkinga njalo mangizoyibona yikho Yazi lentombi yami akwasho wayengithandana nayo Inenkinga njalo mangizoyibona yikho Ikise mashende nayo Balba mina ngathi ngiyabuza bathi ake kusemashende nake ngelinye ilanga ngathola sibalba mingani ngathi ngiyabuza bathi ake kusemashende nake ngelinye ilanga ngathola sibalba mina ngathi ngiyabuza bathi ake kusemashende nake uyesibalwa mukudade wenu bantu akungitshele kanti uzobuya nini Uyesibalwa mukudade wenu
semashendele kanti uyesibalwa semashendele kanti uyesibalwa
semashendele
Sangena zaphoseka manje ezengumba nabayiqokisa uthayi kwenza kubo kwamashobane maqede banamakhanda bona inkabatha siyikholwa kule ndawo Zihlatshwa yimina njalo uzinja zimlumzi yamkhulekele jaldini kwamesisi short vision kubote ngiyathelani shaba afana ngomhlathi nje ziphinduka Ngikwafakaza ikhehla lasekhakho mama kwaxaba phesha kumfeni lathi Ushayeni bafana basemgaba bakwayiletha kwakuya phesha kwamageza kwelusini ingani phela mina ngimbusobuso ngey'gali zotshwala kwelasokhethene imibuso ngemithetho yakhona idlinyama ishitama Yimi ngibulule kuvele ngomhlubulo esidindini emkhopholweni maqade esabi mhlambe iy'nkomo zaphesha kwamagezi kulunyathela Ngimusikhinde esincane sentombi yakwakhipha unyawo esasale ekhikhini zengijahile ehlala ngentombi igovozile indoda ayithehla Nginomthandazi intombi ehle mayifulathele Senguye njalo umaqanda ekuza wanongoma angichaza njengoba noshukela Ngiphuma phansi ophongolo kwelakithi kusentumbane phansi ey'manganyawane lapho engizalwa khona Ngimtshela lezi ndaba nje angikhohliwe ukuthi ngizalwa ngubaba uhedehede makempane uyadula ngoba ubiza inkondo leshumi Uchame wageleza mashobane liyajabula mina ngoba zophuza ideli ishasha zasemanyandeni Iyashela izidlubha liyaqarela umlungu wasengoje emapulazini Dlala dlala makempane dlala Joyce dlala kose ishasha Ubaba ongizalayo konjalo loyo engizala kuso isithole sakwaxaba nombe engasekho bobabili nje emhlabeni kodwa impilo isaqhubeka nanamhlanje bathi abafundile-ke life continues Usatshelwa yimina njalo usangoma somfazi womlungu uzongibhulela kanjani ngoba ngifundile Ngishaye kanye yami intambo kwajabula umfowethu umxolisi unduku zasha amagade ekuvandeni esinqeni wathi Angivele ngibatshelile-ke kodwa Wayesehleka kancane ufezelwe ngenasibiba phezulu entabeni zaseDavidton wathi shaya ingoma mfowethu udele waziyo ukuthi kuyothi kunini khona kuyobe kunjani Yimi njalo wethu ngihlala zimnuka ngoba njalo indoda mayelahlekelwe ngomkayo okusolwa mina Ngiyaye ngibese ngiyadideka ke mina ngoba kusimina ngedwa phela onenduku yenkolisa inkomo la izweni Kuye kwafakaza uzama umfokwasibiya kumaquba bathi Singabuye sivume le ndaba ogovozile ngoba phela wena umele usomhlongolusa mhlambe iy'nkomo zamadoda asedumba ungaceliwe Ucala le nkomo alithethwa noma ungabuza intombi unesoka layo Ngithi yashisa emi ingoma njalo wethu ngisho ngoba naphansi komzoba kuzile ukushisa kwemsebela ngalingakaphumi entabeni Useyiyo njalo ingulube yesiganga le udayikazane odisikhuphukazi namatshwelasi usho uma ungezwanga zokuphindela Iti mina ngimfukuzane efukuzekane kwezakala maqedasha amatanga evande emkhuplangwenye wongisiza wenjabulo mdakada beduze ubatsheli ukuthi ngithene. Umuntu osafuna ukwazi kabanzi ngogovozela bongibuza kuwe bese bachazela ke wena mshana ngamaqanda anoshukela. Ngidlulisa ngebomi njalo lowo mlayezo ukuze umuntu nomuntu afunde uyikhuluma into azi angayikhulumi sidala into angazi phela ngagcina sengidume kabi la izweni. Mina ngiqhude lakhala kungakase endabeni zangangithe entumbane maqeda kwamemeza umfowethu umhantu phansi kumgwadla benobabumotha umahanisi phansi inkomzayo bathini. Wegogozile nguweni mfana lonosho kanje ngase ngithi mina indala indaba. Ngithi ngiyamshova umcaki ngiyaqeda futhi nophapha nimbone ahambela kude njengelanga lasebusika nje wayebhizi engibhalela ama-s m s ekhuluma ukuthanda kwakhe ngibona ngathi usithuleke manje kusho khona ukuthi ukuphapha sekuphelile. Ngisho ngoba ngingusithutha sentombe echoza suke eduze kwami wazi ukubangela isilungulelo. Bathi ubugebengu bomfundisi bebuza ukubonakala kodwa mina ngithini. Umfundisi osashumayela abasikazi kodwa kabuye eceleni ukushumayela thina-ke manje ake nithameni bathandekayo. Ngisho ngoba ngingusikhokho senkunzi malanga yebhodwe elimnyama eliphekela insizwa kwamayemaya ehostel. Angihambi ngedwa njalo ngihamba nozama umfokasibiye upelepele obabela bezizwe. Umfoka nkalankala vimbela amanzi kudebelele ukhona nangoyicena kwami ngihamba naye umfana. Ngikutshela lezi ndaba ngiphezulu esihle emusic kubasikitha ngikuphusha ngayo usibiya bathi ngiteza imnandi. Kanti ikeyboard ngiyicovelwa nguye njalo usigoko umfoka cala. Uyibongela kuwe simelane meflawa ngenhliziyo yakho enhle ngoba bebengabaningi abebakade bezobona le khono lami usasuka phansi kanjena. Ithi thatha isitulo sakho kwempembe elikhulu uhlale phansi ubukele mina ngizokushayela ingoma kodwa kuphela lo nyaka uyobe usujabulile. Ithi uze ungaphuthelwa njalo yomngane wami naku-albhamu elandelayo yobe sengishintshe kakhulu ngoba ngiyobe sengisho kanjena.
Waxosha indoda wafuna amadoda abantu angithi suyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani. Waxosha indoda wafuna amadoda abantu angithi suyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani. Isizobuya kanjani indoda nje ixoshiwe ndini. Uyayikhumbula manje indoda isizobuya kanjani.
Ixoshiwe uzobuya nini nje. Awungitshele kanti uzobuya nini. Awungitshele uzobuya nini udali. Awungitshele kanti uzobuya nini. Wesibalwami uzobuya nini. Wesibalwami uzobuya nini. Semashalwami uzobuya nini. Awungitshele kanti uzobuya nini.